Aloha po akahi kākou.
O vau no o ke ale.
O vau no o ike loa.
O ke ia kala iwa kā lua o pepe luali. He po akahi ke ia. O ka hua o lela no ke ia la o ia no o nihoku.
O nihoku ke kai wahi mā ko o lau. I ka ahu pua o kilauea. Kaulana ke ia wahi no pele. O iai ua hiki mai o pele mai ka hiki. Ua ho ea oia i ka wai nei. A ua haka ka oia me kwana tita. O na maka o ka hai. Ua hoa o pele e eli kona o. Makahi o haena. Pau kona ahi. Ua hoa o oia e eli makahi o kilauea. Na ke kukulu ana ke kai hale na pele. I kona ho ea ana ma leila. Hoa o oia e eli kona o. O ka inoa o kona o paoa. Ua hoea mai i e kolu mau kaikamahine kama aina. O ka lama, pua, ame lahela, ko lako inoa. I ka eliana o kona pao. Ua po'o piha ke kai kona home. Ua ho'o maka na kaikamahine kolu e hohenehene ya pele. I paoa aha kina. Pau wale i ke kai, ua o lelo o ka lama.
Ua hele a huhu o pele. Ia ke la mau kaikamahine e kolu. Ua ho'o lilo lako e kolu i na pohaku. A mauno ke la mau pohaku e kolu ma ka pali o nihoku. I na hele oi ike ia la, anana oi ike la lua pele, e ike ana oi i e kolu mau pohaku. He ho'ai lona mai pele. Mai ho'o hene ia pele. Mauno ko mako o ho'o hanohano ike ia vahi, e ho'o lohe mai ike ia oli.
Kia i ia ke la wea e nihoku. Kui ke kai marinoa o makapili, pili na kai kaina i ka wahine a ka lua, lua haa i ka maluma ya ke koiki.
Aloha, today is February 20th. Today is a Monday. The word of today is nihoku.
It is in the district of Ko'olo, in the Aupua of Kilauea. Nihoku is famous for pele. When Pele came to Kauai from Kahiki, she tried to dig a home in Haena, and her sister put out her fire. She moved on to Kilauea and started to dig a hole. When she dug, her sister Namaka filled it up with water. As she kept digging, three sisters arrived. Their names were Kalama, Pua, and Lahela.
They started to tease Pele, saying, "What kind of stick is that?" Pele got very mad and turned the three sisters into stone. As a sign, you never tease Pele. If you go to Nihoku today and look in the crater, known as Crater Hill, you'll see three rocks on the side of the cliff. That is Kalama, Pua, and Lahela.
When you see them, don't forget, never tease Pele. Happy Monday, everyone! Cheers!